Yeah.
Yeah, baba.
My feeling make it.
Najuna haja poe nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalola shuka digiri, waliniliza tibiti, na moyo wangu usha kupana. Na wewe ndo nahodha wa meli yangu, huitaji CV, atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya.
Tulivyo pambana na hali yetu rohoni, kuna vijibe vya nafsi wale waro waro wanasubiri tuchane takesho. Sisi bado,
sisi bado, oh, sisi bado kwa chana, sisi bado. Na mabaya ya wengine, maana najiona nachanganyikiwa, oh nikiwa.